kwenzeka xa sihamba umdali kaIsrayeli simfulathela imithetho yakhe siyityeshela ubumnyama bakusilandela bawusonile xolela siphila kwilizwe linobundlobongela akukho xolo emhlabeni nabo bebulalana behlabana bedlungula abantwana alitshoni lingenandaba siphila kwilizwe linamanyala mabohlulo obungcwele kubugqwirha mabohlulo obungcwele
kubugqwirha.
Inkulu
into ezakwenzeka,
amatshawa xa